sio kwamba sikuamini, bado moyo wangu hauna imani. Mana nishaumizwa tena, nikalia na maumivu tena, nina bado jeraha ndani moyo wangu. Sikuweza sema chochote, sikuweza sema lolote, ila nikavumilia, nikalia na hisia zangu. Niambie kitu, oh yeah yeah, oh yeah yeah. Nikwambie kitu si vibaya, hey yeah, hey yeah. Niambie kitu, oh yeah yeah, oh yeah yeah. Nikwambie kitu si vibaya, hey yeah, hey yeah. Oh, sometimes nawaza nawaza, sometimes hivi kweli unanipenda? Sometimes nawaza nawaza, sometimes hivi kweli hutonitenda? Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, hey, hey yeah. Oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, oh baby, hey, hey yeah, yeah, yeah. Sio kwamba nakuchukia, ombi lako kwangu melipokea, hila moyo unasita kucheza na nyoka. Usije kanijua kwa undani, ukanikana hadharani, ndo maana naogopa nawe ukapita. Niambie kitu, oh yeah yeah, oh yeah yeah. Nikwambie kitu si vibaya, hey yeah, hey yeah. Niambie kitu, oh yeah yeah, oh yeah yeah. Nikwambie kitu si vibaya, hey yeah, hey yeah. Oh, sometimes nawaza nawaza, sometimes hivi kweli unanipenda? Sometimes nawaza nawaza, sometimes hivi kweli hutonitenda? Oh baby.